ye gwe songa lwachi nziso muko kwa balamu ye gwe songa lwachi nziso muko kwa balamu oli mukwano gwange ye gwe yegwe mukwano gwange aine yegwe oli no mukwano gutali nali nagwe tosangika bonanga bagenze obelawo nga bagenze tata obelawo nze kankuwane kusukulumye buli kitonde kyonna kankuyimuse wagulu okukilabalala kankuwane oli mukwano gwange nze kankuwane kusukulumye buli kitonde kyonna kankuyimuse wagulu okukilabalala kankuwane oli mukwano gwange akwensiga alingo olusozi Sayuni olutanyenyezeka wabuli mbela alingo omusajja yazimba nyumba ya kulwazi embuyaga ne bwene kuta taliwangulwa hey yegwe muga ogwamazi agobulamu akunywako aone nyota teyetaga osangula maziga gabo bonna abakwesiga tata olino mukwano tosangika hey hey olinekisa tata nze kuita mukwano gwange tosangika nze kankuwane kusukulumye buli kitonde kyonna kankuyimuse wagulu okukilabalala kankuwane oli mukwano gwange nze kankuwane kusukulumye buli kitonde kyonna kankuyimuse wagulu okukilabalala kankuwane oli mukwano gwange.